I wasted my time, I wasted my life, I wasted my love and my peace. And I am crying for your love. Through the valley of the shadow of death, I walk with you, only you, yeah. Cause when I'm weary and I'm hungry and I need some bread, whoa, I call on you, only you. Umenifunza kukutegemea, hey. Umenifunza kukufuata wewe tu, hata wengine wakinikata. Kwako tu ndio mimi ninataka, hata wengine wakinibagua. Kwako binadamu wote tuko sawa, hey, tuko sawa, and that's why I'm crying for your love. And I am dying to be with you. But if you don't love me today, then how can I? Asante kwa kunipenda baba. Asante kwa kunipenda. Asante kwa kunipenda. Asante kwa kunipenda. Kwa kufa msalabani dhambi zangu kuziosha. Yo, thank you for loving me. Asante kwa kunipenda baba. Kwa kuba msalabani dhambi zangu kuziosha, yo.